Well, amen. We thank God for the singing and the praising and the worshiping of God. God called me to come into Kenya. And He called me with a pure message. I've preached the gospel in various parts of Canada.
Amen.
Amen. But it seems like the people have become stiff-necked. And they don't want to enter into what the gospel has to say anymore. You know, as a matter of fact, that's happening all over the world. And just to give my testimony for a few seconds before I start preaching, God called me in 1979, 37 years ago now. And I entered into a church that I thought at the time was going to hold the truth. But I found out there are many things missing. So many things happened. Here I am today. God called me out of those systems. And here I am now going different parts of the world to preach a straight message. And that's why I'm here, to preach a straight message. To separate from the world and from religion. Religion is the biggest trap that a person can fall in. And in our part of the world, that's what's happened. People have become trapped. And they don't seem to want to get out. Or they can't get out. But God's called me with a straight message. And by the grace of God, I intend to go forward. Amen.
Amen.
By the grace of God, I intend to go forward and preach this message. Straight as the gate. Narrow is the way that leads unto life. Few. Few there be that find it. Amen.
Amen.
And even though as I look around, where I come from, and here, I see so few. Jesus said this, He that shall hunger and thirst to be filled with righteousness, he shall be filled.
Yesu alisema ya kwamba yeyote atakaye tamani na kuwa na kiu ya kujazwa na utakatifu, yeye atajazwa.
The reason we're not seeing much revival, amen, because there's no hunger and thirst.
Sababu atuone uvuvio mkuu ni kwa sababu hapana watu walio na kiu.
People don't feel much to hunger and thirst anymore for
anything. Watu wasikii kiu tena.
Because as they look around them,
and
they look at all the different churches, all the different denominations, there's nothing to hunger and thirst now to get to go to a higher level. You're feeling comfortable where they are. God moved with many revivals
Mungu alitenda na kuonekana katika nyakati nyingi
since the days of the apostles
kutokana na nyakati za mitume
and in every single one of them
na kila mmoja wao
people were hungering and thirsting and crying out for more of God holiness
kila nyakati watu walikuwa wakitamani na kuwa na kiu cha utakatifu
but today there's no cry of holiness
lakini leo hii hakuna kiu cha utakatifu
except for a few a remnant that he'll call out
ila kwa wale ambao ni wachache masalio ambao wataitwa
even in here in Africa everybody feels okay
maana hata hapa Afrika kila mtu anasikia ameridhika
they have nothing to hunger and thirst to go to a higher level
kitu ambacho kinamfanya atamani kuwa na kiu
kwenda katika hatua nyingine The church has made people feel acceptable
na kanisa watu wanaona ya kwamba wanakubalika
in the condition that they're in
katika hali waliomo ndani
I thank God since I came to Africa
nashukuru Mungu tangu nije Afrika
we're beginning to get people married
tunajaribu na tunapata watu wakifanya ndoa
and many other things
na vitu vingine vingi
and God is going to move
na Mungu ataonekana na kutembea
according to his word he will move
sawa sawa na neno lake atatembea
hallelujah
amen
it's not to be mocked
see katika
The fear of the Lord is the beginning of wisdom.
Lakini uoga wa Bwana ndio ni mwanzo wa hekima.
People don't fear God anymore.
Watu waogopi Mungu tena.
If they hear a preacher like me.
Na wanaposikia mhubiri kama mimi.
Amen. And it don't move them.
Haiwajalishi chochote wala haiwaguzi.
They're losing the fear of God.
Kwa sababu wamepoteza uoga wa Mungu ndani yao.
And God can't get through to them anymore.
Na Mungu hawezi kuingia ndani yao tena.
They're satisfied being Pentecostal.
Wametosheka kuwa Pentecoste.
They're satisfied being Catholic.
Wametosheka kuwa Catholic.
Amen.
Amen.
And every other church and denomination.
Na makanisa na dini yoyote naweza kusema.
Amen. Instead to cry out unto God for holiness.
Kuliko kumlilia Mungu kwa ajili ya utakatifu.
So when they're in their church,
wanapokuwa makanisani mwao,
and they bring in all kinds of things from the world,
na wanatoa vitu vyote ulimwenguni,
all kinds of sports,
na vitu vyote na michezo yote,
people go along with it.
Na watu wanaikubali kanisani.
Now I know some of you older people in our part of the world.
Najua baadhi ya wale wazee katika sehemu za ulimwengu.
I know some of you are grieved.
Najua wengine mnasikia vibaya.
But the glory that you once saw in the beginning in our part of the world.
Sababu ya ule utukufu wa Bwana ambao mliona kule awali.
And you don't have the strength to come out of it.
Na sasa hauna nguvu ya kutoka ndani yake.
You spent your life.
Na umekuwa maisha yako yote pale.
And you're miserable where you are.
Na sasa hauna njia nyingine katika mateso ulio.
We visit many in old age institutions.
Na jua tunawatembelea wengi katika sehemu za makazi ya wazee.
And they're so glad to see us.
Na wanafurahia sana kutuona.
You remember what it was like.
Utakumbuka jinsi ilivyokuwa siku za nyuma.
When you were around the altar.
Wakati ambapo ungekuwa mbele ya jukwaa.
You remember what it was like to be slain in the spirit.
Unakumbuka jinsi ilivyokuwa ukiwa katika madhabahu na unaingia katika.
You remember when women would put up their hands and go dancing around the church.
Wakati wa mama wangeinua mikono yao wazunguke kanisani.
In the spirit of God.
Kwa sababu roho wa Bwana yuko ndani yao.
And they were able to put up their hands.
Na wangeinua mikono yao.
Without worrying about their dress coming up to their waist. Hata
bila kujali juu ya mavazi yao.
Amen.
Amen.
Hallelujah. You remember, amen, when women were modest.
Utakumbuka wakati wa mama walikuwa wakivalia vizuri.
You remember when the glory of God moved.
Wakati utukufu wa Bwana ulitembea.
Well, thank God I'm still a part of something where God is still moving.
Nashukuru Bwana kwa sababu bado ningali nasimamia kitu ambao ni sehemu ya hiyo.
We intend to do more.
Na tunatarajia kufanya zaidi.
There's some people been baptized with the Holy Ghost.
Kuna watu wengine wamebatizwa kwa Roho Mtakatifu.
Not enough.
Lakini haitoshi.
So you need to be hungering and thirsting to be filled with the evidence of the baptism speaking in tongues.
Unahitaji kuzidi kuwa na kiu ya kutamani kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha mpya.
Need to be strong.
Unahitaji uwe mwenye nguvu.
And want the Spirit of God.
Na utamani Roho wa Bwana juu yako.
Amen.
Amen.
You need to spend more time at the altar praying.
Unahitaji udumu muda mwingi katika kanisa hapa.
As I said earlier, come to church early and
jinsi
pray.
Jinsi nilivyosema, njoo kanisani mapema omba.
Pray a storm.
Kuwa huru ndani ya nyumba
ya Bwana. Bring the tent down. Amen.
Ita mbingu ishuke.
Come to church early.
Njoo kanisani mapema.
Get it all out of you. Pray to
na
God.
Na utapata utoe yote ulio nayo moyoni
mwako. Jesus.
Kwa ajili ya
need more people coming to church early.
Ili watu wengi watakuja kanisani mapema.
Amen. There was a time that our church we came early.
Kuna wakati watu walikuwa naenda makanisani mapema.
Where I come from and we left late.
Mahali natoka nilikuwa nakuja mapema na naondoka tukiwa tumechelewa.
Hallelujah.
Amen.
But I believe what I'm going to preach today.
Lakini naamini kile nitahubiri leo.
Amen.
Amen.
And I believe this is why I came.
Na naamini ya kwamba hii ndio sababu niko hapa.
It will be found in Matthew chapter 10.
Na inapatikana katika Mathayo mlango wa 10.
And the people no longer want this kind of gospel.
Na watu hawapendi tena injili kama hii.
So I would ask all of you here to Bible study this week, Matthew 10.
Na nitawauliza ninyi wote mtasoma Mathayo 10 wiki hii.
All of you, amen, Bible study Matthew chapter 10.
Usome Mathayo 10.
And you read it.
Usome wiki hii.
Study it.
Na ujifundishe.
And I'm going to just touch a little bit on it today.
Maana nitaguzia sehemu tu siku ya leo.
But this, nobody wants this ever.
Lakini hapana mtu ambaye anatamani mahubiri haya tena.
It seems like we just want to go so far down the road and become religious.
Inaonekana watu wanataka waende tu katika barabara na wabaki wakiwa watu wa dini.
Stay Pentecostal.
Na wakae wakiitwa wa Pentecostal.
Instead of want to be what's in the Bible.
Kuliko kutamani kuwa kile ambacho maandiko yanasema.
No difference here in Africa or in Canada.
Hakuna tofauti hapa
here,
na Afrika.
Here in this church.
Na Canada.
You can become religious here just as well as anywhere.
Unaweza kuwa mtu wa dini hapa bila unaweza kuwa mtu wa dini kule.
If you don't want to go into these things I'm talking about here.
Hapo hautaki kuingia katika mambo haya ambayo nasungumzia juu yake.
But by the grace of God.
Lakini kwa neema ya Bwana.
I'm going to keep preaching.
Nitazidi kuhubiri.
Matthew chapter 10 and verse 6.
Mathayo 10 mlango wake wa 6.
But go rather to the lost sheep of the house of Israel, and as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Provide neither gold nor silver nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. Amen?
Amen. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, na katika kuenenda kwenu, ubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia, poseni wagonjwa, upueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Msichukue dhahabu, wala fedha, wala mapesa, mishipini mwenu, wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala fimbo, maana mtenda kazi astahili posho lake.
And verse 22.
Mstari wa 22.
And you shall be hated of all men for my name's sake, but he that endures to the end shall be saved. But when they persecute you in this city, flee you into another. For verily I say unto you, you shall not have gone over the cities of Israel till the Son of Man be come.
Nani mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini watakapo wafukuza katika mji huu, kimbilieni mwingine, kwa maana ni kweli kuambia, amta imaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu.
And verse 32. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against the father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's foes shall be those of his own household.
Basi kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele ya baba yangu, aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya baba yangu, aliye mbinguni. Msidhani ya kwamba nimekuja kuwaleta amani duniani. La, nikuja kuleta amani, bali upanga, kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babae, na binti na mamae, na mkwe na mkwee, na mkwe mtu. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake.
Verse 37. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.
Apendaye baba hao mama,
this is the Bible,
mimi anistahili. Wala apendaye mwana hao binti kuliko mimi anistahili.
And verse 39.
39.
He that findeth his life shall lose it. And he that loseth his life for my sake shall find it.
Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona.
Now people even here you're here today don't want that part of your life, that gospel.
Watu hata hapa wapende sehemu ya maandiko haya.
You want some other kind of a gospel.
Unataka injili tofauti.
Same as in Canada.
Sawa na vile ilivyo Canada.
Same as those that will hear my voice today.
Sawa na wale ambao wanaisikia sauti yangu siku ya leo.
We don't want all the words that Jesus spake.
Hatutaki yale maneno ambayo Yesu Kristo alizungumza juu yake.
We'll only accept the things that will allow us to become religious.
Tunataka tu yale maneno ama mambo yatatufanya tuonekane watu wa dini.
Amen. It says, beware of men, for they shall deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues. And you shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and against the Gentiles. We don't want that kind of a gospel.
Hatutaki kupelekwa mbele ya watu kwa ajili ya jina.
We don't want to hear about that.
Hatutaki injili kama hiyo.
Amen?
Amen.
We can't even get past to get to church on time.
Hatuwezi hata kushinda kuingia kanisani mapema.
We can't even get past to get to church.
Hatuwezi hata kufika nafasi ya kushinda kuingia kanisani.
We can't even get past to give our tithes.
Hata zaidi ya kutoa fedha zetu katika fungu la 10.
We want a religion.
Tunataka kuwa watu wa dini.
Where all men is going to speak well of you.
Na maana watu wote watazungumza vyema juu yako.
We want to be greeting all our neighbors all the time, not rebuking them.
Tuwasalimu majirani wetu kila wakati.
And in most cases, we can't rebuke you anyway because they're looking at our life.
Na zaidi uwezi kuwakemea kwa sababu wanachukulika na maisha.
You gotta live a pure life.
Lakini unahitaji kuishi maisha
makamilifu. So that when you talk to a person, you can answer him according to the hope that's within you.
Ili ya kwamba unapozungumza na mtu utamwambia kutokana na tumaini lililo ndani yako.
You gotta make sure he's not talking to a hypocrite.
Ili ya kwamba usizungumze kwa njia ambayo inaonekana ya kwamba wewe ni mnafiki.
Amen. We want to be mixed in with all denominations.
Tunataka tuchangamane na haya mambo.
We want to be mixed in with all the world.
Tunataka tuchangamane na ulimwengu wote.
Woe unto you when all men shall speak well of you.
Ole wenu wakati watu watawasifuni.
I say, woe unto you when all men shall speak well of you.
Ole wenu wakati watu watazungumza vyema juu yenu.
For so did their fathers before. Amen.
Maana waliwasifu baba zao hivyo.
Amen. That's all he wanted was the people to speak well of them.
Watu walitamani wazungumziwe vyema juu yao.
We don't want to separate out from our families,
kutokana na familia,
from religions and churches that don't preach the full truth.
Kutokana na dini na makanisa yasiyo.
We want to live in some kind of a dreamland.
Tunataka tuweze kuamini katika mtu mwingine.
We don't want to go in the book of Acts.
Hatutaki kwenda katika matendo ya
mitume. The apostles.
Na katika mitume.
We want to build on a Roman Catholic church.
Tunataka kujifundisha na kukaa katika misingi ya Katoliki.
We brought in Christmas.
Ambao wameleta Christmas.
Amen. And all those things and Christmas trees.
All
the perversions that go. We don't want to believe what the Bible has to say.
Hatutaki kuamini kile Biblia inasungumzia.
Or doesn't say.
Ama isemi.
There's nowhere in the Bible that we ought to keep the Lord's birthday any such thing as that.
Hakuna mahali Biblia inasema tutazame kuzaliwa kwa Yesu.
We ought to remember his death, his crucifixion.
Lakini inasema tukumbuke kifo chake.
No, when a preacher preaches what's in the Bible, we don't want to hear what's in the Bible. We don't want you to talk about the foundation of the apostles. We want to talk about the foundation of the Catholics and every other thing.
And
the Pentecostals and all those things. You're going to hell.
Lakini unaenda jehanamu.
Because you're hearing truth and not doing nothing in the Bible.
Sababu unasikia kweli na utendi kitu juu yake.
I don't care how much you say you're saved.
Haijalishi utasema umeokoka.
You have to come out from among it.
Unahitaji kutoka ndani yao.
That's what I done. I came out from among it.
Nilitoka ndani yao.
And the same as the people, you people here in Africa.
Na sawa na watu walioko hapa Afrika.
You think I come in here just to go slapping hands with everybody?
Nimekuja hapa nisalimiane kila mtu.
And partaking of every religion.
Na kuingia katika kila dini.
The Bible says this: if any man will not walk properly,
Biblia inasema ya kwamba iwapo mtu haendi katika njia inayofaa,
have no company with him that he may be ashamed. That's the Bible.
Usiwe na uhusiano wowote ili ya kwamba apate kuwajibika na kuweza kuhuzunika kwa yale matendo.
No, that would cause persecution.
Nasema hiyo italeta mateso.
All those that suffer persecution.
Wote ambao watapitia mateso.
Amen. All those that live godly
ambao wanaishi katika njia ya
in Christ Jesus shall suffer persecution.
Yesu watapata mateso juu yao.
Not persecution for lying, cheating or stealing.
Si katika mateso ya kudanganya na kuiba.
Persecution from your foes of your own household.
Lakini mateso kutokana na watu wa nyumbani mwako.
And those around you begin to say, who do you think you are? Better than me.
Ambao watazunguka watakwambia, je, wewe unafikiri wewe ni nani?
Well, I know God looks at me and he sees things for sure.
Najua Mungu ananitazama na anaangalia vitu.
And I know there's things in my life, amen,
na najua vitu katika maisha yangu.
That I'm working on.
Ambao ninatenda kazi juu yake.
And if you see something, tell me and I'll work on it.
Iwapo unaona kitu juu yangu unanielezea.
But I'm striving with all that's within me.
Lakini najaribu
to live on the straight and the narrow way.
Kwa uwezo wangu kukaa katika njia nyembamba.
And the only reason you would judge me is you don't want to live right.
Na sababu ambayo unaweza kunihukumu kwa sababu hutaki kuishi vizuri.
Amen. We're not to fear people that can kill the body.
Hatuhitaji kuogopa watu.
But again, we don't want to hear this gospel.
Lakini pia hatutaki kusikia injili
hiyo. We have a Catholic gospel now, a Pentecostal gospel,
a Baptist gospel,
a Salvation Army gospel, Anglican gospel. And they're all separated.
Na wote wamejitenga.
Amen. We get we're all going to heaven.
Lakini wote wanasema wanaenda mbinguni.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Down here, amen.
Hapa chini.
It's the same corruption as in Canada.
Ule udanganyifu pia uko hapa kama
hapa. People love their church, amen. They love to have it so. Wanapenda
makanisa yao sana.
But what will you do in the end thereof?
Lakini je, mwisho wa mambo haya utafanya nini?
When you stand before God Almighty.
Utasimama mbele za Mungu aliye mkuu.
And you have to give an account of the deeds that are done in the body.
Na utatoa hesabu ya matendo
yako. I came to separate.
Nimekuja ili kwamba ujitenge.
And we need to get that message.
Na unahitaji kupata ujumbe huu.
And you need to stand for the doctrines of the Bible.
Na unahitaji kusimama kulingana na msingi wa neno la Mungu.
And the things that you hear preached.
Na mambo unayasikia kuhubiriwa.
Because there's coming a judgment day.
Kwa sababu siku ya hukumu inakuja.
And we hear.
Tulioko hapa.
And all those that may hear my voice.
Na wale wanaosikia sauti hii.
And those that even on the internet.
Na hata walioko kwenye tovuti.
Oh, you can ignore it.
Unaweza kufanya.
And find some scripture to justify yourself. But what will you do in the end thereof?
Lakini mwisho utafanya nini?
What I've said, clean up.
Kile nimefanya, jisafishe.
And become a straight church.
Ujitakase na uwe kanisa lililonyooka.
Living holy for God.
Na uishi maisha matakatifu kwa ajili ya Mungu.
In the name of Jesus.
Kwa jina la Yesu.
And all those that are watching.
Na wote mnaotazama.
Amen. Today, that may see me on television. You need, amen, hallelujah, to come up to church. You need, amen, to take care of your soul. Amen. Because we're shorty in the end times. In Jesus' name.
Kwa jina la Yesu.